More music at spacegospel.com.
Godwin niombeni.
Unaweza. 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 Emo. Kozi. Unaweza. Emo.
Tu apua
wakuabudu wewe
twakuabudu
Mungu wetu
twakuabudu
oh yeah
emokozi
emokozi
twakuabudu emokozi
wakuabudu wewe
Music at spacegospel.com.
Hallelujah. Mtakatifu, mtakatifu.